Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Nuhun jure to ɓogo jannga fandu hala Mamadou Sama Seku jalli sacrabe nder sacrabe on jam ñalde moɗo. Gouvernement transition o mbiyan na noddi yimɓe CNT e batu jujuire fanda muɗum yo ƴewtade mbiyan sareji transition ho jottoɓe jelli yo mbiyan totodira hakkillaji kewɗi gaɗa. Yontere ƴaɓɓinen nde joɗo haalaji gaɗɗama mbiyen hakkunde gouvernement o mbiyan dental guɓe kaptoje CSP to romtonno leydi Italie ɓe ƴewti men jewtidi mbiyan dow gueɗe kewɗe. Banggal figol ballon équipe Lyon teranga ɓami coupe d'Afrique keñan to kabrin toon hunde mbeɗali mbiyan e leyku ƴaɓɓi sénégal e gorɓe gonɓe ley Mali beltani sanne oɗo kabar o ɗin gon seme kabaruji amen hannde kikiɗe altinere jeɗɗi lewru février tan 2022 bisimilla sakiraɓe. Gouvernement transition o mbiyan noddi CNT e batu jujure yalla ƴewtade sareji transition ɗi mbiyan janɗi ñande sappo e ɗiɗi lewru septembre hitande 2020 e ley communiqué batu mbiyan ministre en gouvernement o holliti anni waltinde mbi waltingol nokkuji yogaji mbi hono mbiyan ittugol hen place jokko président o ɓoytugol adadu ministre en e ɓeydari adadu yimɓe CNT. Ɗum ɗo waɗi mbiyan ne wondi gollede e wattuma leydi Mali ndi nalle jukkugoji CDAO Moussa Mali Sissoko wonko heɓani kayne fayi tan ko Alsisi.
Kanankoɓe laamu hakkudere o ka ana yiɗi fordinde sarti laamu hakkudere ole wi batoji muɗi gaɗɗi pawi ɗiɗo ɗo heɗintingol leydi nga wala fuu koɓe kaali dow sarti o tafo. Fedde CNT dariɗo darde assemblée nationale e leydi ndi wara waɗa jooɗa haala dow sarti transition o fa yetto saria garo landinde woteji ɗi le ñalaɗe garoɗe. Oɗo golle ƴewtade sarti laamu hakkudere o wona golle kanɗo ardinede le wi parti politique en yogaɓe e kolliti wiide oɗo golle ka ana hanno waɗede fade hande. Fedde entirtede cadre d'échange de parti et regroupement politique pour la réussite de la transition holliti wiide ko laamu leydi ndi hani hinnade hande ni woni hollitidde jamarde calendrier jaɓanaɗo mo woteji ɗi wawi landinede le muɗum no yawiri. Ɗo e tawede muɗum fuu taykotoɓe yogaɓe ka holliti wiide ƴewtagol ndeɗo dewtere yo wakkati lobbo mo ɓiɓɓe leydi ndi fuu wawi hollitidde wi muɗum ley hen. Le wi janguinoɓe le cuuɗe école dow ɓeydude adadu yimɓele gomɓe le CNT o waran faabade kawral hakkunde gueɗe gonɗe toɗe. Le oɗo wattuka fedde CNT ne wala fuu ko jaaɓi haltude tafo on dow ƴewtagol onɗo sarti.
Ƴewtagol sariaji yogaji mbiyan yo hunde moƴƴinde ɗum woni ko holti synergie vende ka noon holti wiide mbiyan hakkillaji yogaji mbiyan yimɓele heɓe famal jaati ko mbiyan kabaru jokko président o ƴewtete ko. Ndenno Mamadou Lamine Diarra dardi mbi kanko neɗɗo synergie dardi laamukoɓeɓe wattande hakkille onon nokku ɓe mbiyan gaɗa kaltidano hakkude maɓɓe harnani en kañe baali politinkoɓe fadde huccogol hoore sariaji goɗɗi kannan ko wonko hanni Moussa Mali Sow keɗɗen fof tan ko Alsisi.
Le walde amen synergie 22 minen ka min tawi ke wiide wajibi kina ɗum waɗi saabi sarti dokkanoɗo laamu hakkudere o lebbi sappo e jettino o sartine min goɗɗa ɗum sanne kasi ɗum ne wajibi kina golleji e laamu hakkudere o warta wadde fuu tawa le saria goto to wona ɗum golleji fuu ɗi gouvernement leydi ni warta fa waɗa caggal oɗo sarti nafa wala e mum. Yimɓeɓe ko mil hen ko fuu ɓe gongam ngam miɗe kani wadde fuu yella eɓe tawe le wi saria ɓuri fuu sarti arande jaɓanaɗo o yimɓe fa heewi joddi so haldi jaɓani ɗum fay so ɗum waɗaka le CNT to ko moƴƴi hen ko ni woni ɓe tewta to ɓe mbawiri fuu yella yimɓe fa heewi ana jaɓana ɗum ɓe nodda yimɓe ɓe ɗum wawa wadde caggal muɗum ɓe gatta hen.
Sagrama totta hakkillaji ma du kabaru en banggue bema amen Facebook adi Twitter fay ɓoyata lewru men leydi Mali alle jukkoji CDAO kañi e uma kanko kanaka leydi Sénégal holti wiide laamukoɓe transition ɓe hani holtinde ko mbiyan holtinde anniyaji goɗɗi ndenno holti ɗum le mbiyan cekkite wontere nde banggal tawtotal capantato e jooɓal mbiyan union africaine to éthiopie on wattu goto woni holti nelan mbiyan dunke kabaru hakki tomonte en borde le Mali iwde jetti yaade sappo e jeɗɗi lewru fewi hitano 2022 ɓen keñen bamako ɗo ministre dental Ismail Wagge mi facitini e ley kawrital dokkoɓe kabaruji kala ko mbiyan hawra dow muɗum hakkunde gouvernement transition e kañi dental guɓe kaptoje to rom ton mbiyan leydi Italie ndenno e wimako kaltidal mbiyangal na yowi noon dow gueɗe hono ndenagu e mbiyan gollidal hakkunde leyɗe keɗɗana ko halni mbiyan gonnoɓe tonɓe dow fayi tan ko Alsisi.
Le hakkunde koɓe kawruɗo muɗum ko ana yajinde yimɓele gomɓe le fedde ne ɗum jaɓanama ɗum ana ley hen du ɓe tawe le gouvernement o ko woni ley hen ko haala muɗum haala kasen du ana landi pawi ɗiɗo golleji ɗi laamu leydi ni hani wadde fati leydi ni fecce ɗum du jaɓanama goɗɗum ko haala muɗum haala ɗum woni janyeli fa yetto sukaɓe rewɓe kan yimɓe woɓɓe kañum e du watte le fedde ne ɗum du jaɓanama haala goɗɗo ɓeyda ɗo hen ɗum woni sarti goto juƴine yella ɓe keeɓa wadde jooɗa so haala hakkunde maɓe ɗo gollirɗi fa yetto ɗati kanɗi jokkede yella ko tewtete ko ana heeɓe so wona ɗum wala fuu haala goɗɗo ko haala muɗum haala le kaldal kawral ciinangal
kabaru radio e holare won sisli mbenna hikka hitan 2020 ka mbenna yambere radio nyandi 13 leru fevri denno e le odo halli won ko kambe edetobe radio be mben holti wide radio yo hunde mu inde wonande jamare den on wattu goto dun urtel nde ben holti urtel mali e ndardi mbenna yimbele worbe e rewbe gollobe kabaru radio be tinnade kabaru mbenna kabaruji dartidi keddana ko mi horabe andu fostan ko alsisi
le sahal fayo to balere ledin jaborade le wuddu leindi ko heewi hakune malin ko be ka fu ana jabani darne radio le ledini le wi mabbe martin de kabaru janginde hani lata de darne heejoji radioji di le leindi
la premier
na fa arande gondo e radio ni woni martin de yimbe kumpa dum wawi lata de sababu e jude hore andure ko dum wondi wadde nangondirgol fayo to joddade so wurdo lata de sababu du janginde e martin de jamande kumpa hono watta wattu no tiddalaji wodi dum wawi lata de sababu du jensure kabaruji demde fu lewi horebe kuma ni be yottinde kabaruji leleejini radio ngaji di ana hani darade darne mudum wada golleji mujjudi buri fu nyifude basiji wadde jodda so halda hakuna janyeli banjugo dante lamido maison de la presse radio ana wawi sakade basiji radio ana wawi wadde ko wawi du fu yalla ana hebana jogolal titalaji pawide basiji dum wawa wadde du fei so ni wana yimbe ngombe tobe wada imma daraji wada ko wawi bedo yimbe ana hani wadde ko wawi fu yalla radio o ana lato hunde nafore tu sabi radio anni so nautarama no hanata idun wayi waddude goddum ko yimbe jondaraaki mecin tinde tan wiide nyaloma le adnar alla no kertanaado radio waran wadde 13 lewru fevrier ngaroru radio e kolol do woni sisili chubado le yambere 10 e goobo itane 2022
fande bangal mbenda ngaldo mideddo yambere nyandi 13 lewru fevrier e do kabaroli di andor si jotamani ngadano yotreji hertade le ndedo yontande fuf denno fande le med kabaruji kawtal 10 jetto wala festival sigu artimi nyandi alandeto sigu tun jamare hunde notiki concert mben nyandi asorande yimbe beltanki sanne mben yambereji gati di be fuditi di tiagal ko di moti non no sabe nyawuji kadana ko ene musta sendo
yade vie farka chek tijam sek siriki jabate e palmer kanyi bingeni goni artist en e kewi be ndewtini jama yibbe yokabe ngarbe e fijongo silmini be lallini dum wabbe kay koliti metti mabbe batte ko wattu concert o juute kanyi ti dalaji ko be kebi fadde mabbe natude
Odo festival o na yiru na se kawtangal feewi rafi grangal artisan kedda adnardu e tawade fuf joni woni arande am hawrude ngal do kawtal segu ar ngal hanti jati ka nonno latirande tampini mi sanne fayso odo festival o na sirti e mo duubi jabbidi di yambere kay nyakali hen feewi
ke jabe festival o kolitikuyal mabbe kambar ko gollende fucci bangal kabaru cellal wonu gollo maska wajibi won kayokabe ana ittano duno de be nati yoni fijo yoppi jonde e jam e deere li gallure nde alande alla holien hejo sappo e jeno balla festival sur le niger sigu a
bangal figol balambe leedi singal bammi coupe kenyan to mbiyan leedi kamento dun coupe d'afrique der no tiagal mudun latike wil jonki sanne weltare le senegal e le mali singal ko be gonbe le mali be holti wide hanke kay njaltike jati be jokiti dun fa weti der no be bali hande be holti wide dun mbiyan yutere jogoddi na han wada le yontere der yalla fa hande ben faabade jingande kambe lion tiranga kanko maram ko dun ko be juudima kedan fa tangal sisi
wonga alla o min kan welti ke sanni ila kenya wala fuko nyammi mi de welti sanni lata da jia do leedi senegal suka be pihi ballon o no waawi fu ni anda fu hono ngadanni fam hollita kuyal wonde afrique homo fu ana welti de jota sanni malin ko be le di madraji ni ngadi fa pa bon e be continue dum be golli leedi senegal fu ana welti sanni
vraiment nous sommes trop con
sidio tamani do faba muya gouvernement leedi Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Le kabar yamen na kirdu toto kulkur holta wi nedo goto heddi ken jeego mom barmi tiagal mbenn accident ngada do nyade ala jidlir fevri hakune bamako el kurkur mbenn wi kambe yimbe mbenn habiti kambe habiti be mobile 4x4 yopi lawol tiagal ko kune mudum fusi danno barmbe fu naba ma to sesref kulkur to buram tum hulta wiide animateur kiddo radio goto ben sutama kenyan jeegom leeru fiwe le lumo ben ko temera dum wadi to do le neno le sergo buram sera fuji hulti wiide ben jo en kabodo banditaka bami moy le mobile pikko ko jaadi makko ben andaka to do be jaadi nden bakkar jono dum fa hande ben juktagul wata ka yalla do bandidi nanange en timnan kawri to en son do hulta wiide fama be ngadi imadraji ben nyande joy aswara joy leeru fiwe to ben wuro tassiga to ben faande le cercle en sumu den no kambe cikta be neddo cikta do gollo goli do kambe ben jadin ko be nati jungo fama en be den no ultama video dum no on wattu goto ko ben be gube kaptoje ben terusen dido memondiri to sudu hayre le commune bura den no be do holti video dum no tiagal ko memondiri ko yimbe le hewbe ka dug yatte le wuro ben lelu butigaaji hewdi dum no yite wada mudum to le hoy ton sagra on timinta kaboje on mi tirno fa saati fu fumta dubbe mal amen 3w.stortami.org mad no don jamu 37320 do se de yotre meden magazine yotre meden magazine ayo wi dubbe ne kadle kambe habitibe mangal podem be denno yibe le yogabe na borno dum to yalla tan ben weltade yiltade hakunde ben le ngalure den denno tawedo fratiji mudi woni dido bornaki di denno wonko meban keddano ko denno keddano ko meban sakabe dum timta ko ren den tam berno yo enkirijam
wona fi kabitido kanon mon yidi e do kadle habitibe melagan sene be do habitibe buru fuf kanko hore transition ndar jati complexity ni mako o heba fa wara fi kabitido no sayaka huifreni ndimmi san bidulla fe wiide frati wa den no jondor wiide nyaloma goto e tetan kam de do kadlode
ono be do jokolbe be hewbe na jidi bornade sayaji habitibe batte jildi madun wiliyunki sababu on wiliyunki dun wonko julabe hewbe na jeya de do kulle de cogguji majji yo hakunde temre jegom e unyaji didi e temre na sifa dun ko holliti mamadou fofana jeyo kadle to lumo medine
na jeya de hakunde temre jegom e temre jiddi goto ko wita original okay yu hakune ignere tebre jenna dunaji di goda ma tan yalla parade abti be kala wawi dar civil e pri porno bornak mabbe hakika ka de do kay yu ko nyimina
kanon gullira lulinde police militaire holti mette modun fewde di do gulleji di e wi mabbe di do bornaki di na hertana tan mangal pad en kedana kulnel amadou diallo kankun horojo de do gullirde police militaire
la tenue en realite
de do kan le de kay na hertana tan himbe le habontobe leydi di non mangal pad en e gonande mudu fay don dum ni ay fuftar golle atetete kala tini no jogida sabi hanka se hana burnde di
plus le droit de porter la tenue
ka do fu tawade kulnel amadou diallo yila mako yo hadde dido golleji di e do faba goto fuf holti wiide o do jogala o na bonna inde habitibe meden andon wiide dum mo ena fi inde larmi meden kala mo nanga le dido golleji di jomuna wawi yobude hakkunde unyaaji joy unyaaji sapu udde dun kaso iru lebi jegum fa dubi didi den holtinta an sariya na jukidu en darda ndoko be kabaruji kane jamal le fuf djukito de famingol yala ka do tidalla na imine no yawiri
rapidement
faddi dido seraji di huncina hore yimbe le kay no djukti bornade de do kadle de